Monkey Forest Karaka Tatua, Softy Baton, M-Soy Lugalize, Mix Sense, ni daddy ni suspect. And with a matari magia yote kwa wazi, no switch no surrender, meya yote wazi. Nyele maku nyele marasa, meya yote wazi, aye, aye. And with a matari magia yote kwa wazi, no switch no surrender, meya yote wazi. Nyele maku nyele marasa, meya yote wazi, aye, aye. Ni fake rapper, kile madaku badosi. Madejo wazi, nyogu nyogu mbata, ile besiki kwa dosi. Madejo wazi, nisikuru zangwe kwa ngwarangole nyeda bosoni. Madejo wazi, kwa rakombo fiso, stile kapala ndaritia. Madejo wazi, traffic officers, kitu kutoka taka driver dresi. Madejo wazi, nyipangba nyifinda, kumbe smesu nyijila. Madejo wazi, nyibadimba kora sisi, nyijua nyali ngwanda. Madejo wazi, Mix Sense beat ringba, odondo bamasi. Madejo wazi, I run FCC, kidraja na masikongolo. Madejo wazi, enduta masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Aye, aye. Endota masari majwa yote kwa wazi. No twitch, no surrender, meya yote wazi. Nyele mako, nyele marasa, meya yote wazi. Aye, aye. Ijonye pa malengo, kil malengo vere na nyea. Madejo wazi, ijo tu malengo, kiki malengo ture na nyea. Madejo wazi, ijo fude paja mani wala, kimozi nyiswa waya. Madejo wazi, so blessed like Shaka, now in Zululand. Madejo wazi, blessed with the skill, lances to kill. Madejo wazi, my code is 007, nobody can diss me. Madejo wazi, I'll never retire, but I'll rise higher. Madejo wazi, extraordinary, most legendary. Madejo wazi, enduta masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Aye, aye. Endota masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Aye, aye. Ni fake rapper, kile madaku badosi. Madejo wazi, nyogu nyogu mbata, ile mesiki kwa dosi. Madejo wazi, nisikuru zangwe kwa ngwarangole nyeda bosoni. Madejo wazi, kwa rakombo fiso, stile kapala ndaritia. Madejo wazi, blessed with the skill, lances to kill. Madejo wazi, my code is 007, nobody can diss me. Madejo wazi, I'll never retire, but I'll rise higher. Madejo wazi.